garoomada binooniga lugta waliba goobaha halka mad daaliyo dhalinyarada isboortiska jeela waana goobaha halka sameeyo isdhexgalka bulshada iyo dadna saas oo kala lagu dhaxalowa nabada iyo horumarka deegaanka iyo goona saas oo kala lagu dhisowa maskaxda dhalinyarada iyo in la kulanno dhibaatooyinka maskaxeed iyo waliba tan jirada dhowaan degmada Diinsoor ee gobolka Baaya waliba la ka gabagabeeyay kulan ciyaareed oo la ka dhawaayay gudoomiyaha cusub ee degmada Diinsoora kaas oo lagu dhaxlay isdhexgal bulsho iyo xoojinta ciyaaro degmadaasi gudoomiyaha xiriirka binooniga lugta degmada Diinsoora Maxamuud Maxamed oo soo hadlay barnaamijka ciyaaro Radio Arladi yaa sheegay in degmada Diinsoora iyo ku dareeran kulan ciyaareed ee fayla oo la dhiirigeliyay dhalinyarada degmada Diinsoora dhinaca kale gudoomiyaha oo ku hadlay arimo sports ka degmada iyo waliba uu sheegay in lim baahanya in degmada ay weelato garoomo aan qalama in la dhiila kulamada binooniga lugta maadaama hadda degmada iyo kiyaranka garoomo antayaysnaayna oo leh shakhsiyada kaasena mustaqbalka lanka xisaabtami karno gudoomiyaha maxamuud iyo waliba uu sheegay jaaliyada ku jeeda degmada ganacsatada hay'ado iyo qof kasta oo fado horumarka degmada gaar ahaan sportska iyo xil isku saaranka sidii degmada iyo walada lahayd garoon binooniga lugta ka dheelowa
isla maalintaasi maayba la balan qaadkii oo markaas jaray oo la isbeddelay iyo gudoomiyaha ee runtii saayay hay'ad oo in kooxii dhamaan jeel la qalabeeyo oo la sii agab dhameystiro sportska walba meel ka dhisanayay wuri baad kooxo badan hadda ka dhigireen oo dhismaan iyo kooxo cusub oo aragay maadaama sportiga iyo dad talaabadii fayla oo socodka leh in qaadi oo etiin oo la helo agabyo iyo dhameystiro waa markii koray tiyaadii oo markii labaad ahayno ama markii labaad ka laakiin kohor ma jirna hadda maalmoon soo socdaana may rajayn midka in sportigi wuxuu shee markii koray tiyaadii waa nagabaas insha Allah ta'ala in aan furno xafiis sports oo arintaas sidoo kale dhinno yaani garab noo sii jiray ee jireed oo ka maqan markala digdiga degmada Diinsoora iskaaladay iyo sportiga degmada oo hadii in dib loo furo insha Allah ta'ala xafiis kale sportigi oo meel munaasib ah oo soo noqdo oo la hadlo doona tan hadii sheekada gudoomiyaha ee xaridii iyo maatay dhamaan ciyaartayda may ka baxay ka oo gudoomiyahana oo fahmay in shaqaysi wada jir ee la wada jira midda labaad hadda insha Allah ta'ala dhawaan may mashruuc kale wadne oo qorahayna degmada dhalin koronka la sheegayay dadka dhinahay in la wareejiyo koron oo degmada leen ah waa garoon oo shakhsiyaad leh iidana kama xalnaana yani oo in noo caawiyeen inuu ka dhiilna dhalinyarada yani taamid iyo qabiisadaan maadaama ogolaadeen waa shakhsiyaad leh shakhsiyaad tasmiidaha kama xalnaana mar walba waayo degmada nuurse yani iyo bilahayn qayb ka mid ah ayaa ka qaadeen iyo walib shuruud iyo walaab jarna marka laakiin in la helo degmada in la xaato garoon oo gaar ah oo hadda waxyaabaha weli buun dalbanaya ka wadaa degmada way tii insha Allah taala ka jeedi kaleena midda labaad meeta in oo hay'adda dhakor garoon oo degmada la haysto dhisti laakiin xaalad amni ahaan meel fog ku yaala oo haddana burburi ya jara laakiin hay'addaasi si salaad dhammay insha Allah taala oo ayaamaha soodaan dalbahayna in oo la helo garoon oo degmada leh oo ciyaartoyda la dhisaw oo weliba kan baydhabo oo kale jar ayub oo kale oo insha allahu tacaala rajada ina noo caaso yani gudoomiyaha iyo gudiga bakalada in maata ma kor codsiga la dalabo kadib insha allah jawaabka sabab ilaahay ii sheegay dib walba oo markaasi dan la kaalabaan oo arrimo oo kale dar noosiyo haddii hadda noqoto reer Diinsoor oo dibadda joogaan kale dibadda meel joogaan insha allahu tacaala.